Mix Tommy T. Alikuita mchungaji, akamwita mkewe na mzee wa kanisa, akawambia sikia, kuna maneno nitawambia. Akawambia duniani nataka kushuka, akawambia duniani pamesha nishinda. Akawambia dunia mbona kila siku nalia, akawambia najua kuna mengi nimekosea. Hapa nipo mbele zenu, sijui kama nastahili kusamehewa. Basi yule mchungaji akashika kitabu, akapiga magoti, akamwambia Mungu wangu hajawahi kuniacha. Akamwambia sauti yake huvunja vitasa. Akamwambia sikia mwanangu we sikia. Akamwambia dunia ni njia tunapitia,
tunahitaji maombezi, toba na maombezi. Tunahitaji maombezi, toba na maombezi.
Akaanza kusema mke wangu ni siku nyingi na kukosea, akisema kwa uchungu, nina mtoto nje ninayemlea. Akamwambia mchungaji wangu, imekuwa siku nyingi na kosea, kuna kile chumba cha siri nimetunza magano. Yeah. Akamwambia akilia kwa uchungu, akisisitiza amefungwa na minyololo ya dhambi. Hapo mke akasimama, akamshika na begani kwa uchungu, akamwambia kwa hisia, akamwambia mume wangu, sikiliza mume wangu, na kujua mume wangu hujakosea dini. Akamwambia mume wangu, sikiliza mume wangu, hii sala mume wangu itakuongoza maishani.
Tunahitaji maombezi, toba na maombezi.